Lakini ona amefufuka. lako. Aliye ni bure ni ushindi,
kwa sababu ni mshindi. Yesu ni mshindi,
ameshinda,
ni mshindi, ameshinda mauti.
Zima,
zima, zima,
zima,
zima,
zima.
Amefufuka Yesu yu hai, ni mshindi.
Nawe ndugu,
mshindi. Wewe mshindi,
hata wewe
papa. Amefufuka na Yesu,
mshindi,
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 mshindi.
Kwa kukomboa Yesu, amini mshindi.